Dance me deadly, deadly.
Declined, you napenda dick priding and keep it al kiba and jetta. Akikuma red cook sublime. Ju reza kukari away man kusabai. Ujiro, yes, yeah, zangu zik clean. Kau kijuta stack, he zero. Touchdown, 400 degrees, kwa itro. He's in Zagukuramo, he's in Zagukurumo. Tulipatana utumoni kadai. Kunu nafanya job ligri, akasema neshi umo.
Eshere, tovi eshere, tovi eshere. Rakan kaminya, rakan kaminya, rakan kaminya, minya, rakan kaminya, rakan kaminya, rakan kaminya.
This is dance. Keep distance. This is dance. Keep distance.
Kembali nami.
This is dance. Keep distance. This is dance. Keep distance.
Kwano no dance.
Utapata chenye unataka na utajibu mashtaka. Utajipata kwa baba blanda ukicheza na mshahara. Nimetoka kazi ya luna nimepata mshahara. Contra ni karagwa ami ni kukarangwa. Hakuna plan B hapa, it's just me and my family. Ya wengine mother Kambali na trapper, ispesi na mata. Kubanja na mian less ni Benjamin na ukapa. Antaka 16 rounds, anaitisha ka Glock. Watu wangu wa diaspora ni wa shifti ka clock. Siku andika I love you ilikuwa gataipo. Na balance kwa grau migun tatu tripod. Hi, njege ntaka bribe, ki, mbege sicha mine. Hi, denge ntaka pipe, hi, njege joy die. Zaki moto, zaki moto, zaki moto, zaki moto.
His stance.
Njerende, zungusha kiuno alafu wacha iende. Zungusha uyomblena alafu wacha aende.
Vijana wana rada mta, tuka kuja nao kwa show. Promoter na tete mbaya, atikume chrome. Ukinyesha ni goda na cam, doma na vitu hugrow. Pesa ndo inafanya mata mecha na toanga ball. Rapa kwa nani like, that's my son. That pussy ain't mine, just my turn. They say they want me in Dubai, I just might come. I don't like the limelight, they say I'm like vampire. Na mi huwaga kreki, mongo waga empty. Mi nasaka hesi, waga waniwezi. Wanalamba kretin, why you overtaking? Manyu wana cheki, pia muna ni keki. Wakitisha mechi, go bitch fetch it. Go bitch fetch it.